Na nikifika unajua masaa, nikirusha unapapasa, na nikitisha we harakisha, na nikifika unajua masaa, nikirusha unapapasa, na nikitisha we harakisha, na nikikuita utaitika, tusisumbuane juu hujafika, na waita shot unapima nje ya molis na bado zijashika. Oh, Becky with the good hair, okay. Kabaya, big bam bam, oh hey. Tuko jing unacheza maloje, ukiwasha patia ule sanse. Baby my lover, mapenzi undercover. Na ye kuwanda kama kuna another. Oh, jing tangu jana, sitemi sitawacha. Budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda. Na nikifika unajua masaa, nikirusha unapapasa, na nikitisha we harakisha, na nikifika unajua masaa, nikirusha unapapasa, na nikitisha we harakisha, na niki
Miupendanga machali tu fulani ajangele, ukichapa bare jamo iko babole babole, zikishika utachizi na mangoma za jabidi, na muuwa na mastingo andele andele. Boy child anadai nipatie ka family kama kabi na mili, tutoi tu happily, missy dem wako settle my dreams, si reality kula kitu hungry hungry.
My baby my lover, mapenzi undercover. Na ye huwanda kama kuna another. Jing tangu jana, sitemi sitawacha. Budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda. Na nikifika unajua masaa, nikirusha unapapasa, na nikitisha we harakisha, na nikifika unajua masaa, nikirusha unapapasa, na nikitisha we harakisha, na nikifika.